Hi guys!
Hello!
How do you do?
Hello, hello!
Yep, welcome back. This is Sikio Podcast. Karibu tena kwa episode nyingine.
Yep.
Sorry, ma.
Wait. Nivokuwa nimekumbuka tarehe leo. Anyways, do you... Anyways, that's actually it. But it's 1st of April.
Yeah, 1st of April. It's a new month.
Happy new month!
Yeah, we are hoping and believing come by March ilikuwa kind to you.
Oh yeah.
Na vile vile ilivyokuwa, it's a reminder kwetu na kwako pia yeyote yule kwamba Mungu bado ni mwaminifu. He's still precious, he's still on the throne, bado anatupenda na bado anatuangalia.
Amen.
Lakini mawazo yake ni mema ya kutupa tumaini na sio ya kutuharm in any
way.
So happy new month, happy April.
Happy new month and guys, don't be fooled. Because people are like celebrating, I don't know, Fool's Day, whatever. Anyways, kuna mtumishi wa Mungu mmoja, zamani sana, nilimsikia hapa hapa Bongo, akasema kwamba, yani kusherehekea sikukuu ya jinga, it doesn't align with the Bible, with the word of God, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo people wanasherekea, disclaimer kwanza, mimi mwenyewe nilishakuwa nasherekea sana sikukuu ya jinga, lakini tangu nimsikie hapo ni kama like it got off my calendar. So akanasema kwamba ni ukiangalia sikukuu ya jinga, it's like you lying to people. It's not like actually unamdanganya mtu kwamba afu akikuamini si ndio inakuwa like
Yendo
mjinga, yes. Kwa hiyo, akasema kwamba hiyo si unakuwa umetumia uongo. Uongo, it's not allowed by the word of God. Yeah, it's not godly. Kwa hiyo, akasema kwamba ni Fool's Day. Yani, it's not godly. Kwa sababu, imekaa kwenye mfu, kwenye msingi, yani ni wa uongo. Yani, ni kama tunasherekea uongo. Uongo. So, yep, don't get fooled.
Yeah, don't get fooled, don't get twisted.
Don't get fooled, come for mtu. Kwa sababu unamdanganya. Hapo kwa mimi ndo like, yeah, go to your area, and if you're fooled, you're fooled, yeah. So, yep, welcome back, guys.
Welcome back. My name is Gift. You can just call me Gigi.
I am Belinda Leifard. You can call me Belinda Leifard.
Oh, yeah. Thank you, guys, for the interaction. Thank you for the support. Thank you, guys. Mmekuwa pamoja na sisi kuanzia January, February, March, and now it's April.
Yeah.
Ni moja ya sababu ambayo tunaendelea kuwa energetic, tunaendelea kuwa na nguvu ya kusema kama we need to show up, to show up.
Yeah.
So, thank you very much. Kwa hiyo ni mara yako ya kwanza, this is Sikio Podcast. Tunaongelea about everything concerning faith, finance, relationships, and all that.
Food.
we talk about food, right?
Yeah, everything.
To be more intentional about
food. Yeah, we can be talking about, anyways, sorry, I'm trying to like once.
Yeah. And Pia, we love ile engagement. So feel free. Kuturudia, kutupa insights, kutupa your comments, your reviews, all that. But usisahau kusubscribe, like, follow, and comment. Tuko kwenye different social media platforms. Instagram, we are available by Sikio_podcast. Same applies na TikTok.
Sikio_podcast.
Yep. Lakini pia tunapatikana kwenye other digital platforms.
Yep.
Ambazo kwenye Apple Podcast, kwenye Spotify,
Amazon,
Samsung, and all that. Sige wana tusikilizia kutoka hapa. Yeah, we would love to know that.
Oh, yeah.
Tuseze kujua like
kwenye which platform.
Yeah. So, guys, thank you very much. For the Tribe Gang Gang.
Oh, yes. Yeah,
love you very much. We really, really appreciate you.
We really do appreciate. Kama hapa ulisema, Gigi, we would love to hear from you guys. Like, wana tusikilizia from which platform and from where. Because you guys are, like, all over the world.
Yeah.
So, we'd love to hear from you. We love that movie. Thank you. So, we'd love to hear from you. Wana tusikilizia from which platform and from where.
Yeah.
From which part of the world.
Yeah, so kama kawaida yetu, kila mwezi huwa tunakuwa na theme.
Yep.
So same applies with April Pia, we are having a new theme.
Yay, so excited.
Yeah, so theme ya April ni
Yeah, mbeba maono. Mtumishi wa Bwana,
so April tunatembea na reflection. Why? We want to be reflecting kile ambacho tunajifunza, ambacho ni positive, ambacho tunakiangalia. Lakini, tumeingia new month ya April, ni first day of April, ni first Monday of April, that is first of Monday.
Yeah.
First of April. 21st of March, 1st of April, na tumetoka kucelebrate Easter.
Easter, yes.
Yeah,
yes.
Na kwa mbo tunajua kidogo na ngini tunelea kujizana, Easter is all about kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Kwa like it's a whole process ambayo we have been renewed, ambayo tumekombolewa, tumelipiwa gharama and all that, we have been made new na kila kitu. Tumetolewa kuwa wana wa giza, tumefanywa kuwa wana wa nuru. So, ikiwa ni process zima, ni kitu ambacho tumekuwa kwenye mfungo kwa through of March, tumecelebrate na nini, then we would wish and we would pray the Holy Spirit kutusaidia tuweze kureflect all that. Mazungumzo tunaona ya reflect kazi ya msalaba.
Amen.
Communications tunazokuwa nazo, hata negotiations ambazo tunafanya tuweze kureflect all that. Lakini theme ya March ilikuwa ni joy.
Yeah,
kama tumeweza kutembea joyful the whole of month, the whole of March, regardless ya tukua tunapitia nini ya mazingira yetu na kila kitu, let's keep on reflecting that in April. Lakini pia February tulikuwa na abundance. So we were saying abundance in everything. Abundance in finance, in relationship, in peace, in joy, in all that. May our financial decisions reflect abundance.
May
our budgeting reflect abundance.
Amen.
The decisions that we make in buying and selling and making business and all that reflect abundance.
Amen.
The way we treat and nurture relationships with our families, with our friends, may all that reflect abundance.
Amen.
So we are saying in April we'll be reflecting all that we have consumed, all that we have read, all that we have seen, like in tunakuwa very intentional, kama we like to reflect those things that are making us to be a better people for God's glory.
Amen.
So in April, we are reflecting.
Amen.
So, ikatusaidia kwa hivyo, like we ask ourselves, okay, mimi kwenye kusema hiki na reflect nini? Au mtu wa mbali akiniangalia tu namna ninavyoongea, namna ambavyo nina interact, namna ambavyo ninavyo labda ninavyo respond, anapata picha gani? Like what am I reflecting? Kioo changu kinaonyesha nini? Kwa sababu a mirror tends to reflect kitu ambacho kinakuwa kipo mbele ya kioo. So Mungu akatusaidia, it's not to give each other pressure or to give pressure in any way, but it's just a way of making each other better, or making yourself better, more intentional.
Because
you'll be asking yourself, like, okay, is this even worthy? Because next time I'm getting maybe to make quasi cut to find, like, is it worthy responding in this way? Like, you know, when I'm doing this, what am I reflecting? Yeah. So, yeah, guys, that is all about theme ya mwezi huu. We are hoping that it will save us.
Amen.
Lakini tutufanya kuwa bora kwa sababu sisi binafsi. Every single theme ambayo tumetembelea kwa mwezi, kuna namna mwezi haijatosha kama tu.
Yeah, it has been really, really speaking to our lives.
And we love that for us. And we love that for anyone who has been taking it serious.
So
let's be intentional about it.
Yep. Thank you very much for the theme of the month. So April, let's do this.
Let's do this, guys.
So now we are reflecting. Bring us to this week's episode, today's episode.
Yeah, guys, today we're having this episode. You know, it's a little bit heavy, kidogo, depending now who's listening.
Do you think I'm in the physical condition to handle it?
You will decide. As I tell you, you can be anything you decide to be. So you decide. You decide by yourself. What do you want to reflect?
Cora will decide.
Yeah, you will decide. You can decide to feel anyhow that you want to feel. But anyways, I should have said my topic ya leo, it means it can a little bit heavy, it means it can provoke, it means it can find lakini. It's one of the topics ambayo tulipata suggestion kutoka kwenu wenyewe, our listeners,
tribe.
Yeah, our tribes. And thank you very much.
Thank you very much, tribe.
Yes, God bless. So it's something ambayo inawezekana umekutana nayo. Inawezekana pia ni moja ya watu ambao labda inakugusa au ni mtu ambaye unafanya hivyo kwa kusudia kutokusudia vyovyote. Lakini topic ya leo inasema kwamba ni unspoken rules guiding society. Ni vile vitu ambavyo vinatakiwa iongoze jamii yetu namna ya kuenenda. Lakini for some reason ni kama haviongelewi sana, to the extent ufanyikaji wake unaonekana kama ni kitu cha kawaida. Lakini reality is kuna watu ambao wanakuwa very much affected na baadhi ya vitu ambavyo watu tunafanya. Either ni swali tunauliza, ama kuna baadhi ya tunahisi ni kama compliments, ama comments, ambazo hata hatujaombwa mara nyingi kutoa. I don't know, how should I say it? Ni kama we feel kama, neno limenitoka. Lakini kuna yana ile unahisi kama, ni kawaida kama like it's fine. By the way, kila mtu anavyoongea, kila mtu anavyosema, kila mtu anavyouliza au na mimi niliulizwa. Vyovyote, I have seen my sisters, my parents, my friends saying it. Lakini vyovyote, it does not make any less or any good kwa yule mtu ambaye unamuuliza, una compliment ama una comment. Natumia neno compliment kwa sababu at times wewe unaweza ukawa unaamini kwamba you are complimenting, lakini unamdisturb yule mtu ambaye wewe unaamini kama umetoa, it's just a compliment. Yeah, it's not to beat ourselves up, lakini okay, let's talk about it and see how far and maybe how better we can be or do. So maybe I can tuanzie na nini? Tuanzie na some of the questions.
I wanted to give a scenario. There was a time some years ago I had nilipata nini tatizo la ngozi usoni, and then my skin was super yani sio kuelezeje. Acha na ile labda unapata pimples za hapa na za pale za nini, like yani it was damaged. Like I had damage that period of time. So tribe ambao anachosikiliza, I had a damaged skin, like super damaged, yani like you can yani acha na ile unamwona kama like okay wewe labda na vipimbo, yani mimi it was super damaged. Kitu ambacho kikaa kinanifanya ni ninakopo, kwanza it ripped off my confidence, self-esteem. I never wanted to look myself in the mirror. Like my guys, sijui ni kwa sababu jiji anajua, and my family and my close friends watakuwa wanakumbuka hicho kipindi. My skin was beyond damaged. Nikikutana, sio nikikutana na Wamasai, sio nikikutana na watu wa Favor, sio nikikutana na watu wa Jenelle D, yani mimi ni mungu wangu, specimen wao, yani from afar, like they can see me from afar.
You are their targeted customer.
Targeted customer. Mimi ni nini, nikikutana na mtu hata ambaye sio wa Jenelle D, sio ni nini, atageuka kuniangalia, yani hivyo, like it was drawing attention. Kitu ambacho kikawa yani drawing attention in a negative, unajua sometimes attention can be drawn in a positive
way.
Sasa nyumbani tuka yeah, like I thank God for my family wakapambania kombe kunipeleka for treatment, unilenda di Mwimbili, yani if like we were working on my skin, agiza vitu, agiza everything, jamani sio naelezeje. Lakini the more unashughulikia, the more inaendelea kuwa damaged. The more unashughulikia, kwa hiyo ikafika kipindi ni kama like okay, giving up, like all right, there's nothing else I can do. I can just pray, nimwamini tu Mungu, yani hivyo. Na imekuwa kwa muda mrefu, so nika resolve into wearing big wigs, like hair, like wigs are big hair, ili ziweze kuwa zina cover my face so that I can at least go out and learn art bazangu na find nini, yani if at least finding confidence kwa sababu I couldn't leave my face open, so I was hiding in the big hair. And then there's a certain day I met a certain person ambaye I wouldn't say she was a friend kwa sababu by that time nilikuwa niko natangaza kipindi cha TV kwenye certain TV station hapa Bongo. Nilikuwa natangaza kipindi cha gospel. So tulikutana kule kwenye ile TV station, yes. Sasa TV network. Sasa siku moja nikakutana naye njiani, like mtaani tu. Alikuwa hajaniona muda mrefu. Kwa hiyo akaa hajaniona ambavyo my skin has been damaged. Nimekutana naye. Cha kwanza akaniambia, una tisha. Yep, like that. Una tisha. Okay, as though mimi sijioni my skin ambavyo iko na ni mpaka na feature na the big hair. Mimi, yani it has taken my every strength to go out. Yes. Only to meet you and tell me that, and I'm like, okay, so what am I supposed to do? How am I supposed to react? Should I say, oh no, sitishi? Like what should be my response? And I was young, like it was just killing me. Yani I was young, I couldn't even yani sisemeje. So nikarudi nyumbani, nikaanza nyumbani. So nyumbani kwanza I thank God wakaniambia, sometimes unajua kuna vitu vingine mtu tu anatumika na shetani. Maana unajua kuna uchawi mwingine, sio lazima utumie ndumba. Wewe like hata kama sisemeje, hata kama unanijua the way I was before. Umetana hii, that's how you handle. Yani yeah, so nyumbani of course they talked to me, vile kazi me, and they prayed with me. They prayed for me. na hivyo, and I thank God of course later on Mungu alikuja akanivusha, lakini hicho kipindi chote sana nilizia kama like me mwenyewe tu kwanza was strong kujiangalia tu kwenye was an issue me mwenyewe like unaoga you wash your face Mungu wangu, yani each the skin is damaged you, yani you take your every strength na kusanya your every strength from every corner
kujiangalia, only to go out,
to do your thing, yes, to accept mtu anakuambia pipi unaona. Sasa Stella alikuwa anadhani ana compliment.
Okay. I don't know.
Ananisaidia.
I don't know.
Ama anafanyaje?
I don't know.
So I wanted to give this now and then you can take it from there like hizo.
So guys, me unspoken rules in design kama hiyo. Yeah. Like mimi naweza nikasema okay in a lighter way. Kabla hujasema at least yani jiweke kwenye nafasi ya huyo mtu. Hata assume tu kitu cha kaida umetoka zako umevaa umenini unaamini tu uko sawa. Kuna vitu ambazo wengine leo
leo
nimependa. No one can tell me nothing. Kuna siku unajua kabisa umevaa uko sawa, you are covered like au mistab leo, lakini wewe mwenyewe unajua today nipo tunaweza nika kama nenda site so site.
Yani
you are there
yeah, I'm not sure.
Lakini you are fine. You are confident. Lakini sio kwamba you are disturbed. Afu mtu anakuja, ndio umevaa nini hicho?
Yani that is taking you off.
Yani
inashusha zati
lako. Hajakusukuma hajafanya nini. Lakini for some reason it will disturb you. Utajikuta leo unatamani turudi nyumbani. Usikutane na watu
especially people that. Chai inakuwa imeshakuulia confidence.
Au watu ambao wewe una interest nao, wewe wako. Unajua situations. Yeah. So like at least niambie wewe kile unachotaka kumwambia mtu before you tell that person.
Yeah,
it's a matter of sticker. Just tell yourself na uone utajisikiaje, and then decide kama it's worth saying it
or
just
in the way you're saying it pia.
Hata
kama unataka kumwambia. So imagine kama
ana bibi anatisha. Unatisha haikuwa na namna ataiongeaje. Unatisha.
Kana smile. Au unakuta na mtu like mtu labda ame gain weight, alikuwa anafanya labda yani she's been he's been struggling with weight. And then the weight is not going down. Hata kama ameanza diet au mazoezi ame drop on the weight. Lakini yeye mwenyewe hayuko kwenye ile yani she hayuko kwenye state ya kwamba like I am confident enough with my appearance at this moment. I'm not confident enough. Unajua hayuko yani yuko kwenye ile like I'm not confident enough. It takes everything. Hata unajua atatafuta nguo kubwa za kuzibaziba maybe this part isionekane. Afu unasema mtu Mungu wangu umenipa
kama salamu.
Au mwingine the opposite. Umekonda. My God, kumbe mtu wa watu maskini aliumwa.
Yaani wewe unenepaji.
Kumbe maskini huyo mtu ni anapambana ku gain at least weight. Pengine tena ameambiwa you are underweight, it's not healthy for you gain some weight. Wewe sasa. Mungu wangu, unasije kupungua. Unasije kukonda. Unajua kuna some situation ambazo kwa mwingine zinaweza zikawa ni compliment, kwa mwingine sio. So tunarudi pale. Kwa baada ya the end of the day, kwa mfano kama mimi hapa labda nimekutana na mtu ambaye ninamjua kwamba this person has been intentional in weight loss ama in weight gain. Afu nikakutana kuna matokeo yale. I can tell that person kwa sababu ninajua kwamba yuko kwenye ile position. Lakini mwingine simjui. I don't even know. Yaani tunajiona yeye kwa mbali. Sijui yeye uzito weight yake ana yuko sawa nayo au yuko sawa nayo. Skin color yake yuko sawa nayo yuko sawa nayo. Hivyo mwingine labda amejichubua. I'm not saying people should. I'm not saying people should. Mwingine amejichubua lakini alivyokuwa ameshinza kujichubua ngozi imeanza kuchubuka. Ameona Mungu wangu what have I done? Unajua vile like oh my God, I don't want to do this anymore. We Mungu wangu, wewe Michael Jackson. Coca Fanta. Anyways guys, I'm not saying kwamba kuna vitu like kuna iko sababu the thing is the line is very thin. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikaonekana kama like maybe tuna support. No, we're not supporting. We're just saying kwamba kuna leo sasa hivi be kind.
Yeah, be
to
kind.
Because everybody is fighting a battle you know nothing about.
Exactly. Yeah.
Kwa hiyo unless otherwise you know a person kwamba huyu mtu alikuwa na pursue a certain kind of result. Huyu mtu alikuwa anatafuta mtoto. Hatimaye she's expecting. Unaweza ukamwambia hata kama hajakwambia like ongea unajua vipi. Mtu hujui kama anatafuta
kitu I would like to say kama being kind is as good as respecting your own self.
Oh yeah.
Yeah, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kumuumiza mtu lakini pia akaondoka na a certain perception about you.
Exactly.
Na namna alivyosema mfano kama wewe like, "Hey, unatisha." Mm-hmm. I don't believe kama unaweza kuwa na perception nine nzuri.
Subiri nikwambie hivi, mimi nilisha msamehe lakini niamini nini? Sijawahi kumtazama the same tangu pale. Never.
Yeah, na ni sasa kitu ambacho kimekuwa intentional kama
like. Exactly. Yeah, lakini not like no. Yeah, hivyo. Kwa unakuta ni very true. Kwa unakuta labda mtu unaona ni baraka. It's very true ni baraka. Lakini kumbe mwenzio yeye na mume wake they are not even planning to conceive at that time. Kwa hiyo kwake bado haja process vizuri. She still anaendelea kutubu Mungu naomba nisamehe niweze kupokea baraka. Wewe sasa. Jamani si unaendelea kumkumbusha
kwamba she is na miaka mingapi?
Mungu wangu kwamba anikana milioni
kweli tunaujaza ulimwengu. Naona mpo kushikilia lile neno.
Huko kushikilia lile neno. Unaambia yeah. Hey, wewe unadhania kwamba
ni mkaongezeke.
Kumbe mwenzio uko ni unamdisturb vibamu yeah. Unamtadi kwenye reli ya kuendelea ku process ile baraka kwa sababu yeye mwenyewe bado haja coming to the acceptance. Yeah. Unajua vile.
Ipo. Yeah. Kuna mdada fulani hivi ana podcast pia sasa hivi. Haina muda mrefu sana lakini yeye amefocus kwenye kuongelea vitu ambavyo mambo ya infertility sana sana eh lakini ni kwamba ni anasema kwamba ni topic ambayo inakuwa ile to be heavy lakini topic ambayo kuna baadhi ya vitu ambavyo mara nyingi huwa haviongelewi sana yani kuongelea vile public na nini mfano miscarriages people don't talk about miscarriage kama I've had a miscarriage and all that people don't talk about it because akuta kuna mtu ambaye they are back in that they are going through that yeah ni kama kwanza ni they are so personal they are so private lakini I don't know, there's something about it ambayo people go through it differently. So exactly, from listening to that, I kind of see my times ina ambatana na shame. Mtu anajisikia vibaya as much as people don't know kama anajisikia lakini kwa namna ambayo personally ana yeye lakini kwa namna ambayo anajisikia bad worthy au anajisikia kwamba kuna namna ambayo yani she's failing the society her body is failing her kwamba okay you are one job as a woman is to carry a baby and carry that baby to full time why can't you it means something is wrong with you or something is wrong with that person I'm kind of scared so when someone is going through that nyinyi huko hamjui ila ninaona mwaka wa kwanza umeisha wa pili umeisha tatu umeisha jamani mshakula ujana sana sasa ni wakati mwanze kutengeneza familia my friend that is none of your business.
Yeah, so
ukishajua kabisa kama ni kitu ambacho wewe kama hujaambiwa na hujui what people are going through. Zip it.
Yeah.
Na kama ni kweli like you care about mbona mwingine anataka jamii? No, si unamwona mtu kama ana shida sikwambie. Something that too personal.
Na mwingine hajaweza hata ku kimasa ku accept kama okay I'm going through.
Yeah, exactly. Sasa
wewe kwa unaweza kaa kidogo lakini kwake ni kikubwa.
Yeah, very big. So the least you can do about them.
Oh yeah.
Anyway, umeona mwaka wa kwanza umeisha, wa pili umeisha, tumeisha. Na hujui kama ni their plans or their plans, but anyway, for some reason it clicks into your mind. Probably it's just the Holy Spirit telling you kama wewe bebe watu kwenye maombi like pray for them. Hata kama sio utawaamkia sana. Ukiona mwambie tu Bwana whatever that is going on with them, just remember them. Just say a little prayer.
Yeah.
It goes a long way.
Yeah.
Leave it there. Yeah. Ongea nao taarifa zingine, piga nao stories zingine, let it be. Lakini yale maswali ya hey, jamani nimeshakula bata sana imetosha. Hey, si yuni ni huyu ameshakuwa mkubwa sasa. Anatakiwa mdogo wake. My friend, how sure are you kama hata wanataka a second baby? Kuna watu walitaka mtoto mmoja.
Mmoja tu.
Kuna wengine. Yeah, so kama ni kitu ambacho haujahusishwa, haujaambiwa, just chill. Achia tu hapo. Yale mambo ya huyu ameshakuwa mkubwa, anahitaji mdogo wake. My friend, people go through things.
Yeah.
Tofauti. Na unakuta badala ya kuwa msaada unaongeza tu burden, unaongeza maumivu and all that. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mara nyingi they are not being talked about, lakini vitu at the end of the day haviishi kumuumiza mtu.
Yeah.
The same lady ambaye ni kwasema na podcast anaongelea kuhusu infertility, there is a statement like kusema akasema kwamba kuna watu wanasema kwamba labda anawaambia watu aina fulani ya vitu. Ila ni kwa sababu hawezi kuwa sensitive kwa sababu hajapitia kitu kama hicho. Na kuna kitu alisema and mimi nikasema it makes sense. Akasema kuna vitu sio lazima uvipitie. Au utoka karibu uvipitie ndio ujue how to handle such kind of situations. It just take you being a human being. Just being a human being. Yaani ile kwamba unaujua binadamu kwamba kuna kitu kitaniumiza, kuna kitu kitanikwaza, kuna kitu hakinihusu, kuna kitu sio biashara yangu, kuna kitu sio lazima kukiongea. Just be that. Na utajikuta umeepushia watu maumivu in so many ways. Lakini mda mwingine maumivu inawezekana kitu ambacho you cannot avoid, mda mwingine to disappoint people.
Yeah.
Sababu kuna mwingine inawezekana usipomuuliza pia akajisikia vibaya, like maybe you saw I had a bump and now you're not saying anything, you're saying sorry, lakini wewe inawezekana you don't know how to act in nini. Ukija kujia that person amekuwa disturbed, it's just a matter of you apologizing, communicate and apologize, like I'm sorry, I did not know how to go about 23. Come on, Asma, there's a time I think her herself or another person she lost a pregnancy with a baby, lakini ilikuwa ni yani muda ambao ilikuwa ni kila mtu alikuwa anaweza kimona tu like anajua, and then one person hakuwahi ku reach out, baadaye that person akaja ku reach out akamwambia I'm sorry, I know I never reached out, lakini anasema hakujua how to reach out.
Yeah, mimi mwenyewe never been in such a moment,
yeah, like I'm sorry, like, I just didn't know how to reach out, I just didn't know how to say
what words to say,
yeah, kama I was supposed to say sorry, like I'm praying for you, like it will be okay, like it's okay, and asimini, as much as nikita hajai ku experience personally, like she knew
it was not easy.
It's heavy. She carried that heaviness. Like, I knew how to show up. Later on, I kind of like apologizing and all that, like saying, I'm like, okay, I know I'm not sure, but like, I prayed for you in 1, 2, 3. So, like, these. Kuna namna nyingi ya kujikuta umeweza kucommunicate au kuonyesha kwamba maybe you care or 1, 2, 3, lakini asking some questions is not really caring. It's just you intervening. People's privacy and people's businesses.
Yeah.
Na mara nyingi unakuta the people who ask, I don't know, for some reason, wengi wao sio watu ambao wanakuta they will carry you in prayers.
Oh yeah.
Yeah, ni watu ambao maybe they will just wish to know. Au hata sio kama wanataka kujua, ni ile tu kama ni utaratibu kwao kusema na kuuliza. Au yale maswali ambayo naamini
mara nyingi. Au wengine anauliza ile out of ile kuwa nosy, not even nosy. Curious, they're just being nosy. Na wengine being nosy in a way kwamba they have hidden intentions kwamba ni kuna maybe wewe kupata kwako mtoto wao hawa benefit wamefanya ndumba huko, wanataka waone vipi yaliomo mambo yametiki amefanya, unajua hivyo. So there's a lot of things wakati hapa naenda kuongea, of course nikaendelea kukumbuka pia kwamba kuna kama ulivyoongea kwamba kuna yani there is both sides of the coin, kwamba kuna muda ambapo mambo hivyo like you don't know. And we're not saying kwamba you should walk on eggshells, but rather, kama alivyosema Gigi, be a kind human being.
Yeah.
Be a thoughtful human being.
Yeah.
Don't speak without even thinking kwanza. We're not saying kwamba we will never make mistakes on that area. Lakini
and
at
probably
least,
we have made.
We have made, yes. Lakini at least tunakuwa sehemu ya ku reduce na kuwa intention, kwa sababu kuna ile hali ya kwamba wewe na kingine pia viewing people through the lens of love, yani loving them, kwa sababu when you love a person utaeni kwamba utataka yeye mwenyewe pia ni awe na amani, afurahi, afanye nini. So hata kama upendo kama unatofautiana ile kwamba namna mna relate na nini, lakini the fact kwamba unampenda mtu hutotaka kumfanya mtu ajisikie vibaya, kwa sababu we human beings tangu anguko, yani without redemption, kuna tu vitu tu ndani yetu ambako tusipokuwa intentional vina occupy. Yani unaweza kushangaa mtu anaweza, yani kitu kinachomtofautisha fulani na fulani kwamba kwa nini yeye anaivu, kwa nini yeye hana. Yule mwingine sio kwamba hana, ila huyu ukitaka kuemerge ataomba msaada wa mtakatifu. No, I want to celebrate for the person. Hata kama mimi sijapata hicho kitu hicho vipi. Kwa what I want to say ni kwamba kuwa evil kind human being, alafu kuwa na upendo, like genuine love for a person without expecting something in return, kwa sababu mtu ukiwa na genuine love hautotaka, utawaza kabla hujataka kumuuliza kuhusiana kwamba mbona hawajapata mtoto, hautataka yani utawaza kabla hujataka kumbe mbona umenenepa sana au umenenepa, mbona umekonda sana au umekonda, you would want to know the backstory before commenting on what you're seeing. Kwamba okay, wewe unampenda mtu. So right, katika story tu utagundua kwamba yani katika kupiga story utagundua kwamba yani lazima tu mkiwa mapiga story utagundua kwamba huyo mtu alikuwa bado anajaribu kunanilia ku lose weight, lakini mambo yamekwama.
Lakini pia naamini kuna watu wengine wanasema gizo umenenepa umekonda, sababu hawajui cha kusema. Mimi nadhani concentrate kwenye vitu vingine. Angalia hata inawezekana amepaka, kama ni mdada inawezekana amepaka lipstick nzuri, inawezekana na earring. Compliment on the earring. You can say about the hair.
Hata the outfit amependeza, like the general. It doesn't matter amenenepa au amepungua, lakini amependeza.
Like nguo imekupendeza. Hivi usimwachie mtu anamaanisha like what you
mean. Yeah.
True. I love your sandal, I love your shoe. Yeah. Something like that. Yeah. Kama ni mtu ambaye anakosa cha kusema, find something ambayo you can talk about.
Yeah, very true. I love that. I think that is yani that is very helpful. Mm. Yani that is a very important tip. Kwamba kila siku find something. Kama ambavyo there is something you've easily seen. Mm. There is also something nice about huyo mtu.
Yeah, you can choose to see.
Yes, you can choose to see. Mm. You can even ask her kumwambia like you have beautiful eyes. Tell her again. Mm. Tell him again.
Yeah.
Yani there are so many things to say other than that. Kama unakuta labda mtu mmekaa kwenye gari hivi. Inaweza ikawa private, inaweza ikawa public au nini. Mmekaa sasa labda na mmekabla watu labda zaidi kidogo extra. Aya. Jamani. Sasa natubana wanamwangaza mtu ambaye labda either she's or he's an at least evil and ana mwili ambao labda umewazidi wako like was that necessary? Wewe unadhani ngoja kwanza wewe ambaye hata kama unajiona you are tiny you think you don't occupy space.
Unananiliwa.
You don't occupy space.
Unaelewa.
Well, you don't occupy space. Eti darling, you don't occupy space because maybe you are smaller than that person ambaye unadhani anawabana.
Nakukumbusha kitu. Na huko kuna likizo fulani hivi nimetokaga chuo. Nikarudi na kwambia nikamkuta shoga yangu hapa. Yeye na our sister wapo kwenye diet serious. Enzi hizo nakwambia wapo na masupu ya cabbage. Wapo serious wamepungua na kwanza nikaa nimewaa.
Tumekonda, kile tulikonda shoga. Mama wenyewe kwa kufuta kuona kukonda tu.
Walishauka.
Alisimama, bega imesimama hivi.
Lakini wenyewe nakwambia they were so proud kiasi kwamba yani their confidence and everything was very contagious. Na kingine I think kitu ambacho mimi kilininspire zaidi kachana na kukongoroka kwao ambacho wao walijiamini na mimi nikajikuta nimewaamini kwa sababu wamependeza like
well,
to be honest at that time I used to see beauty in that lakini kingine
me too, until I saw my photos
lakini kingine
like, oh what was that?
What was I suffering for?
I was suffering
lakini kingine nje hapo I think kitu kime inspire the most ni their yani discipline.
Mm.
Discipline and consistency. Like, okay, and like, eat cabbage. Cabbage, ask my husband.
Don't miss out on pinda cabbage. You're out of it. Yeah. So now you are
cabbage. Cabbage, be a mafuta, be a chum.
Yeah, yeah.
It was so weird. Like, you know, it was so weird. Mimi bwana. Kwa inspired kwangu, nikajiambia na mimi, I would want to do something ambayo itakuwa noticeable na nini. My friends, let me tell you. Nikaanza sasa mimi of course kuweza kwenda that deep.
Mm.
Ya kingine kwa sababu mimi na mara nyingi nakuwa tiny kidogo except now nipo tu kawaida. Sasa kipindi kile nilikuwa bado niko tiny. Lakini siku nani ambao wanakosha jizo yake sio kama unajiona tu like upo tu kawaida na wewe nilikuwa jiona pia kama na mimi nimenenepa. Kwanza I can do something about. Sasa naweza nisijitesti sana na cabbage na masupu lakini usiku. Yaani nikakaa na mimi nimeanza kidati changu. Sio hata kama niliwaambia lakini na mimi nikaa nyumbani ada sili wali yani kuna namna kwa vitu nikaa navifanya nikaa pia hivyo na ruka kamba nyumbani nafanya mazoezi moja kimya kimya yani hiyo ilikuwa ni timu ya jeshi la mtu mmoja
be healthy you know cuz right now I do workout kwa ajili ya afya
sasa bwana
eating intentionally yeah
ni kwa inspired nikafanya ile mambo chuo kafungua nikaondoka nikaenda chuo ndio nimefika mtu wa kwanza sijui ngapi na kutana naye
ulikuwa unaenda mtu
like, do you know how much it has taken me? Kujinyima kula vizuri, kujirusha kamba, ni squats ni nini? Only for me to be seen like I was sick. Sikumbuki nilijibu nini, sikumbuki kujielezea. Sikumbuki na nice nilijielezea, chini nilikubali, nilikuwa na why not? Lakini then nilikuwa shocked by this, nilikuwa like, okay, I need to make you look kamba. Something was not right for me to look like this. Sababu nimetoka likizo lakini I was looking miserable according to that person. Hey, kusina nikaa like okay, kwani naonekana ni mgonjwa itakuwa nimekauka sana. Nikaanza nikunywa, nikaenda kunywa diunga uji wa lishe, nikaanza tena. Kwani ndio nikajikuta tena gaza
nimekuwa tunapata hapa.
Tunapata sasa. Ndio some cabbage, no cabbage. Lishe. Vuk chips my like I was doing the most. Ngezeke hicho kipindi nilikuwa kabisa na mtori na vitumbua. Guys.
Guys.
That person angejia mateso alo nipitisha. Yani I do. Mimi nimetoka nyumbani no one was saying anything.
Why am I laughing?
I don't know. Lakini nataka tu kusema
Mama najaribu kukumbuka picha zetu za kipindi kile vishingo vimesimama Mungu wangu mabega yamechomoka hivi and we're not saying kwamba watu ambao wamenanilia ni kama mtu anapenda kuwa that way sasa ila kwa mfano kama yani hivyo one of my sisters you know her alikuwa anasema no baby no and like I said no you don't look good hivyo like You don't look good. At least gain some weight. As at least for me, kipendikila kaka gosma jiji. We were doing it na being like intentional and like really enjoying it na nini anibo. Kwa mimi ngekuta na mtu, angeniambia kama wow, umekonda. Like I would be so happy.
Mimi sikuambiwa nimekonda. Ulikuwa unaumwa. Like, sio. Ulikuwa unaumwa. Yaani ni kama usinyo kutoka kuumwa. Mara nyingi unakuwa umepungua na umepauka. Yaani kuna namba hata ngozi is not giving.
Yeah, even not giving. Usinako kama kaza kutuzi ukiangeleza kipindi kile sisi wenyewe. Yaani ni kama right now you're realizing kama like, oh my God.
I was pale.
I was, no. Kwa sababu zile unajua zilikuwa ni very unhealthy ways of eating.
Yeah.
Anyways, guys, we're still talking about the unspoken rules guiding the society. Kwa hiyo kwa mfano kama sisi hapa, tumeongelea kwa mazingira ambayo achana mwanafunzi alimuuliza shoga yangu kama alikuwa anaumwa. We're talking about haya mazingira kwamba mimi kama mimi yule dadangu mkubwa alikuwa ananijua. So she would tell me no babe, any like any she was really concerned. Any nilipo kidogo ongezeka, no this is not fine. Najua vile. Lakini sasa mfano labda ingekupa labda kama ilivyotokea scenario hivyo kwa shoga yangu. Yeye katika kuwa influence, kawa influence, ka take action. Kumbe anaonekana anaumwa.
I overdid it.
Kwa hiyo guys, what we see ni kwamba find something nice to say about a person. Everybody has got something nice to say. Kwa sababu pia kitu kingine, why are we sharing this topic ambao tribe gang wametuletea? Everybody ana insecurities.
Yeah.
Kila mtu ana neno lake la insecurity. Everybody.
Mbona anatumia nguvu kuweza kuovercome?
Yes, yes, because we're human beings, so everybody ana neno fulani vile insecurity. Sasa wewe unaweza ukashangaa neno wako moja tu, sentence yako moja tu ikatonesha ile insecurity, and we differ in ways we handle the insecurities. Mwingine ile insecurity inamfanya anasema sitaki tena kuenda kwenye social gathering. Kwa sababu tu ya neno moja ulisema. Kumbe yeye alitumia his or her last confidence, strength, energy to come out.
Yeah.
Wewe umetoka hivi. Kwa hiyo pale ambapo we do not know each other in detail sana, find something nice to say.
Yeah.
Lakini pia hiyo kwenye something nice to say, ukikutana na mtu ambaye kama tumetolea hivyo scenario, umekutana na mtu ambaye unajua this couple they were looking for a baby for a very long time. Hatimaye una uhakika kwamba they are expecting. Umekutana nao. Usije ukasema sikia podcast walisema don't say nini. Wale you know them. Compliment them kwamba like glory to God. You guys have done what na waombea.
Make sure. Iwe ni point ambayo ni kitu ambacho ni undeniable. Yaani kitu ambacho kinaonekana kwa sababu gani? There is this thing. Jamani, pregnancy, most people don't tell a person that I'm pregnant. Pia ni kitu ambacho eventually kitaonekana. Kwa kama uko among the sake watu ambao wanatakiwa kuambiwa, chill, you'll be told. Na kama uko among the sake ambao watu wanatakiwa tu uone, now the bump is out.
Yeah, I was one among the sake watu wanatakiwa kuambiwa, but I was not told.
Basi ulijiweka?
No, sikujiweka.
Hey.
Sikujiweka.
Basi wewe sikujua at that time what was going on with them mpaka ukaa umesahaulika.
Sasa nimekutana na mtu sinampongeza.
Sasa ndio nasemaje, ikiwa ni ile kwamba like yale mazingira ambayo ni tumbo ambayo linaonekana kabisa. Yeah. You say it like hivyo. Umepata
like, yeah, glory to God.
Yeah, like glory to God. Yeah, you can say. Lakini kuna ile tu umeona tu kama kibamp. Wewe umeamua kuashum.
Hiyo of course,
what if that is the person's just bloated?
Yeah.
Ameshiba.
Kwa sababu kuna mtu ambaye kichwa kitumbo kinatoka.
Yeah, wanawake tuko tunakaribia period na mwingine we bloat.
Yeah.
Anakaribia period na hapo sikuta ana ma stress kama okay, period is coming again.
I'm telling you there's so much bloating.
Mwingine unakuta anatumia some fertility medicine
ambazo zinafanya wa bloat
na hormones na nini.
Ana bloat tumbo, ana bloat mashavu, ana bloat shingo, yani she looks pregnant but she's not.
Spare them the drama, spare them the pain, lakini the media kwanza kukuelezea like it's not what you think it is. Yeah. No, lakini inawezekana mwingine unaweza uka raise their hope like, oh, so I look pregnant, I might be pregnant. Anaenda anaenda kuta see negative once again. Yeah, it's not a first or a second negative test. So just chill. Well, you are having nini, unahisi, you are suspecting.
Pray for them.
Come on, Lord, if that is it, come on, anyway. May it be so in Jesus' name. Cover them by the blood of Jesus, them, the baby and everything. Kama ikija kuwa kweli ni kweli, wewe mwenyewe jisikie vizuri kwamba at least you prayed for that baby until now. Kuna progress, wanaendelea vizuri like the mom and the child na kila kitu. Yeah. Kwa hiyo the things nitaka kusema ni kwamba
vitu ambavyo ni unatakiwa uambiwe, subiri uambiwe. Vitu ambavyo haupo kwenye siku ya kuambiwa, upo kwenye watu ambao mtashuhudia ukuu wa Bwana. Subiria ukuu wa Bwana uwe revealed, utauona. Kuliko kuingia kwenye yani ku cross boundaries, ku interview
ambazo zita affect somebody's life, yeah, negatively.
Yeah, negatively. Kwa unajiona unakuta ni vitu ambavyo they're not healthy, lakini wewe unaweza ukachukulia poa, lakini hujui yule mtu atatakiwa atumie nguvu kiasi gani
ku recover
from just what you thought it was just a compliment.
Yeah. Na pia kwenye kama ulivyosema, of course nimependa hivyo ambavyo ume elaborate mimi hapo, nimeendelea ku like hivyo kupata the context na kila kitu na ile the whole concept. Na pia kingine mimi nadhani kama ambavyo we talked earlier, ni kama I want to emphasize on that kwamba find something good to tell somebody.
Yeah.
Be kind in that way, like find something good to tell somebody. Kwa sababu sometimes it's very hard, kwa sababu unakuta mtu anayekwambia hivyo ni mtu mzima, akuzidi umri, ana touch on areas ambazo you are like, Lord, have hold my mouth. Holy Spirit is like, shut up
and zip it.
Zip it. Like umeshakuwa kwenye hizo moments, mtu ana burden to you in a way ambapo unasema like, my friend, if you were my age,
ningekula na
yeye sambamba. Go parallel.
Yaani mimi hapa pia natamani kuongelea mfano hii swala la kuoa na kuolewa. Unakuta jamani, huyo mchumba haji tu. Tena hata kama ndo shangazi, sijui ndo aunti, I'm sorry, nitumie shangazi na maanti. Jamani, forgive me.
Okay.
Which auntie, any person
thinking about.
Unakuta huyo mtu pia naye anzifa like, huyo mchumba haji. So kwamba hata ni muda, mimi naamini kama ni mtu ambaye anakutekea mema mara nyingi, maybe that person would call you aside like, mwanangu, unajua ile like wanting to know like hivyo, unajua yeah. Mimi namkumbuka my late grandma before I was married. Walikuwa hawajui issues zangu, yani hawajui kama I was seeing a person or not. Kwa hiyo nakumbuka nashaniuliza zaidi ya mara moja, lakini haijaikuwa in public for some reason. Ukada tuko chumbani, very intimate, kuna kitu tunaongea kingine, hata niwekea mazingira, and then she would barge in the question like, hey, vipi uko chuo, je, unaona vipi uko mtaani, unajua hivyo. Kuna namna ambayo hivyo anakuuliza ambayo hata kama ningekuwa kuna kile kwamba there was something I was going through, mazingira yalikuwa friendly, hata kama kumwelezea kama like, baby, labda kuna mtu nimemwelewa lakini sielewi, au hayupo, pray for me. Nipi ni kila someone was there, lakini nilikuwa ndo vile na kaza, siwaambii mwenyewe. Nilikuwa nasema we are not saying anything until the person proposes and comes at home. Kwa hiyo nilikuwa like nibongo gani moja
mimi. Najiona ambapo ningeambia bibi. Najiona ambapo ningeambia bibi kwa nakiana, mwelewa bibi. Asante Yesu, bibi jamani alishuhudia
mpaka
umeolewa na mtu. Kwa sababu jamani, ungemweka bibi kwenye wakati mgumu sana.
Maana wakati mimi nilisugua, endelea kusugua. Nimesugua mpaka nimechoka. Sasa nitasema ni kwamba yale maswali binti anaulizwa, unaolewa lini? Kijana. Wewe mwenyewe ushasema kijana, ina maana sio kitu ambacho anaweza kufanya peke yake. Na sio the final decision maker, kwamba she's the one who decides to get married. Lakini pia wakaka wanakutana na hizo pressure like. Sasa unaoa lini? Of course kuna stick it ku entertain this part of that. Lakini ni ile kwamba let's be sensitive. Kama kweli we are wishing those people well, let's find a way ambapo maybe we will get to know their struggles or the state they are in, so that maybe we can advise, we can pray for them over voting. Lakini unaona tu kijana umri unaenda muombe, unaona binti umri unaenda huelewi,
au kama ulivyosema you call them privately, na unaongea nao in yani in a way kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba this person is genuinely wishing me well, concerned. Sio kwamba tu ana intentions zingine, unajua ile, au kwamba tu ni wewe kwa sababu watu wanaoa, au tu ni wewe kwa sababu watu wanaolewa,
kwa sababu umri umefika na nini and all that. So marriage is just a blessing, it's just grace. Kwa achilia that grace, say a prayer for that person, like, Lord, remember this person and what you want to pray, if you really wish that person will. Kwa kuna vitu vingine unakuta unaweza ukamdisturb mtu akaona okay, now ishakuwa mada. Kama sio mada, ina maana ishafikia stage ambayo
everybody anaiona.
Now it's a problem. And by the way guys, kibongo bongo kiafrika nadhani ndio inakani kama sana.
lakini kuna watu tu hawanaga wito wa ndoa. Yani wao ndoa haipo kwenye equation.
Kuna watu ambao ni mtume apostle Paul huyu hapa wao huyu hapa.
Yeah, kwa unaweza kujikuta tu unatafuta uhasama ambao sio
na unatafuta uhasama na Mungu.
Yeah, yeah, there is that fear. Lakini I don't know. Mimi natamani tu kwamba tuwe sensitive.
Sensitive, thoughtful,
thoughtful, loving, to a loving, yeah. Kitu ambacho kikuhusu, achia tu hapa.
And don't, and we should learn, lakini pia nadhani hapa kinachotokea pia, kwa sababu pia what we speak in a reflect who we are.
Yeah, na ndio maana mdawe nisemaje, muda mwingine, na si tu muda mwingine, yani nachotaka kwa mimi ni kwamba being kind is self-respect. Yeah, kwa sababu ndio hivyo, kimjiacha mtu ndicho
kinachomtoka.
Kinachomtoka. Kwa ina maana hivi tutakavyoona ni vina reflect who you,
who you are. Yes.
Yeah. Kwa hiyo kuna namna ambao utakavyojua namna ya kuongelesha watu, ku comment on their issues, ku compliment, not to ask questions, how to ask questions, how to even wanting to get into their privacy and, and boundaries and everything. Ni kujiheshimu au kuto kujiheshimu kwako.
Yeah, na pia inaonyesha how much you've developed yourself internally.
Yeah.
Kwamba how much intentionality umekuwa nayo. Kuna mtu nilikuwa naangalia interview zake hapa hapa Tanzania. Interview zake akifanya na watu. Yani she would have, yani she would interview people in a way kwamba the same person akienda kufanya interview na mtu mwingine, naongelea interview sio ya kazi ya yani ya TV au ya radio ya utangazaji nile, the same person ya kipindi akienda kufanya interview na mtu mwingine kwenye the same topic atatoa different content. Ya huku kwa huyu hapa atatoa raw, authentic, deep details. Why? Kwa sababu ya namna yule mtu anamwekea mazingira ya kuweza kujibu na kufunguka, namna ambavyo yule mtu anampa security. Japo zote zitaruka hewani, ya huyo mwingine, ya huyo mwingine. So what I want to say ni kwamba mimi binafsi I was like so much impressed na nikawa nasema like self, yani kujiendeleza kibinafsi ni very important,
yeah,
like
very important.
Utu wangu wa ndani kukuza my intellectual muscles, kukuza my spiritual muscles, it's very important kwa sababu pia itanisaidia sio tu kufanya kazi ya Mungu lakini pia itanisaidia pia kwenye just social life,
yani
kwenye daily life, kwamba watu unajua kuna ile watu, kuna wengine kwamba you love spending time with them. Why? Because kuna a certain ambience they are setting, kuna a certain environment wanaiweka, na hiyo ni kwa sababu ya namna wamejidevelop. Lakini kuna watu wengine you love them but you don't like spending so much time with them. Why? Kwa sababu kuna a certain kind of environment wanaiweka. Sasa tukishagundua hivyo, kama wewe tumesoka kama like what you speak ina kufanya reflect who you are, kwa sababu you pour out what is inside of you.
Yeah.
Kuna this post niliona on Instagram, somebody ali repost na yeye mwenyewe inasema kwamba you're holding a cup of coffee and then somebody bumps into you or maybe they shake your arm in a way that you spill your coffee and they ask you why did you spill the coffee. You'd say because somebody bumped into me, right? And so that's a wrong answer. You spilled your coffee because what was inside the cup was coffee. If what was inside the cup was water, you'd have spilled water. If what was inside the cup was juice, you'd have spilled juice.
Okay.
If what was inside the cup was tea, you'd have spilled tea. So it's not about that person bumping into you that caused you to spill coffee, but it's what you were holding. So the post was saying we are cups. What is inside of us will be seen when life bumps into us and everybody will get shaken by life. Kila mtu atatikiswa na maisha. Sasa kinachotoka nje it won't be kimemwagika kwa sababu umekuwa shaken. It will be what was inside of you ndo kinatoka. Kwa hiyo if you want to spill out love, fill yourself with love. If you want to spill out joy, fill yourself with joy. You want to spill out courage, fill yourself with courage. You want to spill out hope, fill yourself with hope. And it doesn't happen automatically. John Maxwell anasema kwamba nobody anapata self development accidentally. You have to be intentional to develop yourself. Kwa hiyo pia kwenye ile kwamba like okay tumeongea hapa this episode na kitu mtu anaweza akaanza kuwaza kwamba okay so do I start working on connections with people? No, not that. Wewe develop yourself.
Yeah.
So
when you develop yourself it means how to, and it will just be your true self.
Exactly. Yeah. A quality self, like you'll be filled with love, compassionate, you'll be filled with courage, with hope, with what? Yani hivyo. Kwa hiyo people will be interested. Yani people will die to be hanging out with you. Not because you're giving them money. Hata kama you give them money, like there is something cha ziada ambacho kinakutofautisha na wengine. So we should be
that. Kwa kweli. Mungu atusaidie. So kama tulivyosema, I think the underlying thing is to be intentional kwenye kujidevelop sisi wenyewe, lakini pia kuwa kind na kuwa tayari na kuwa very intentional kwenye kuextend kindness to other people. That way itakuwa rahisi sisi kuona ni vitu gani tunaweza kuvisema, hatuwezi kuvisema, ni tunaweza kuask, ni tunaweza kuuliza, and how far can we go and kuwabeba watu in prayers na kuwa wish well. As we have said, praying for somebody haimaanishi ukeshe. Uombe
na uende umwambie I'm praying for you.
It can be just a simple prayer like, God, ebu waonekane. Amen.
Na Mungu akajibu.
Na Mungu akajibu. Just as much, so long as you are genuine and you really mean it and you really wish them well.
Kwa
sababu asking questions, getting into people's business, haikuonyeshi that you care for them. Unless upo kwenye position ambayo you are expected to ask. Unless kama in position you are expected. Nadhani na kila mtu kuna nafasi ukiwepo, you will know. Na kuna namna ya kuuliza ambayo you can ask. You can ask. Mfano, you are a parent, you sing mtoto wako, kuna stage flani anapita, kuna kitu ulitegemea, this thank you either kija kuwa, you can find a way ya kuuliza. Kwa sababu unaamini mtoto wako atajua kabisa you wish him or her well. Na unamuombea by default. So guys, una kitu cha kumalizia bebe?
There's a lot to digest, a lot to ponder, but I just want to encourage all of us that it's very possible to be better versions of ourselves. First of all, by you tuning in and listening to this podcast, that is one step. It could be maybe not one step, but let me say one of the steps. By you, I want to congratulate you. Na pia, I want to encourage all of us that we should know that sisi sio vitu ambavyo we can't change. We can change and we can be better and we can do good. And we can make this world a better place.
Amen.
And we should. So let's be intentional. Let's be intentional, and we are each other's support system. We are each other's partners. We are each other's everything. I know there are times ambapo huoni zuri la mtu. Then zip it. Keep quiet. Don't say anything, because we're human beings. Maybe there's so much going on, something personal, ambayo inakufanya ushindwe kuona anything good in that person. At that time, iache. Don't even say anything. When you come and heal and get over, basi unaona something, you pray about it na nini. Lakini pia, I want to finish with mimi binafsi. I want to finish with this. I saw a bishop alisema, one man of God alisema hivi kwamba, we do not make somebody strong by pointing out their weaknesses. Let's point out our strengths, our positive things, and yani emphasize on them. If we want to make each other better, we want to make each other strong.
Thank you for that. Yeah, nimependa kwa kusema kwamba emphasis for both of us. Nimependa mambo kwamba we are also included. Kwa sababu pia we are learning, and thank you once again for the one who dropped us this topic. We are hoping kwamba wewe uliyesikiliza kuna kitu ambacho umejifunza. Kama ni kitu ambacho you have not been doing, kudos to you. Na kama ni kitu ambacho uko umefanya, we believe kama umeipokea in a very positive way, lakini umeona how far or how much it can affect somebody else, as much as you meant no harm. Because I mean, how much we've got to say, me meaning no harm, haina maana ya kwamba I've not caused harm to another person. So tutuwe intention, lakini tukapojua kama kuna mtu tumemkosea, tuwe wepesi wa kujua namna ya kugo na kurectify na kuapologize and all that. All in all, let's be kind. Na kindness is just one way of showing respect to our own selves. So God bless you. Thank you for listening. Happy new month once
happy
again.
Happy new month.
Happy April and happy reflection.
Oh yeah.
all the best in reflecting.
Yeah.
And become a reflection.
Yes.
Provoke yourself to reflect good things.
Yes. Yes.
So yeah, guys, until next time, don't forget to like, subscribe, comment. Yeah, get back to us. To unatusikilize from what platform?
Yeah.
Please. Ukibarikiwa mbariki na mwingine. Recommend us. Kama ni kitu ambacho kinakubariki. Recommend us to other people so that we can have more listeners.
Yeah.
The more people listens, the more inatupa nafasi ya kusikilizwa zaidi. Hata mtu ambaye hatujui atakutana nao somewhere.
Yeah.
Yeah. Kwa kama ni kitu ambacho unatamani watu wengi waendelee kusikia, please just do that and show Mungu atakubariki.
Amen.
Sana. Thank you very much for the engagement. Until next time. This is Gift. You can just call me Gigi.
Belinda Leifert, Belinda Babalifert, your girl.
Yep. Bye-bye.
Bye-bye.